mwijuru umva amajwi yo kurangurura numva imirindi yo gutabarwa
amarira basababonesheje he bakandagi inyanja y'ibirahuri uwo munsi ntihazaba amarira
tuzabana na Yesu iteka ryose inzira inzira ntubwiruhije abantu ba basaza imburagihe
umusumwe
uzabana Yesu atwambike kudapfa dutahe
Tu banda.